likitoka naenda zangu Saudi kupumzika.
Boss kasema
top 10 za salam tale, namba moja minashika.
Boss kasema
leta bia weka bia, fasta ulichoagiziwa.
Boss kasema
usilete moja moja, leta nyingi nyingi, bili zote stalipiwa.
Boss kasema
aina mbambamba, ita shoga zako, leo tuko hapa.
Boss kasema
takwenda Dubai, kwenda kujidai, nitakwenda Uturuki yani full ngai ngai.
Boss kasema
kama mna danga dangeni, chochote mnachotaka agizeni kunyweni.
Boss, boss, boss. Boss, boss, boss.
Boss kasema
boss, boss, boss. Boss, boss, boss.
Boss kasema
boss, boss, boss. Boss, boss, boss.
Boss kasema
na bonge la pari, kuna bonge la pari. Birthday yangu kuna bonge la pari. Bonge la pari, kuna bonge la pari. Birthday yangu yani bonge la pari. Nichukue team, kocha nimpe Juma Mgunda.
Boss kasema
nimnunue mayele, Yanga washindwa kufunga.
Boss kasema
nitembee na Kajala nimpe range, tukiachana nimwachie.
Boss kasema
nivunje ndoa ya Wolpa wanti, alafu bongo nikimbie.
Boss kasema
bosi ana baya, bosi akifa aozi.
Boss,
bosi anuniwe, ukimsema za kochuki.
Boss,
na bonge la pari, kuna bonge la pari. Birthday yangu kuna bonge la pari. Bonge la pari, kuna bonge la pari. Birthday yangu yani bonge la pari.
Boss, boss, boss. Boss, boss, boss.
Boss kasema
boss, boss, boss. Boss, boss, boss.
Boss kasema
leo wapi? Wanangu bata wapi?
Boss kasema
leo wapi? Kwenye piskali wapi?
Boss kasema
Kelezea na ko stand up lembo katu smagolosa.